abumva mva radio nyange news.com na gratis news.com twenge kwa soza mwese mu kuri gatanu kuri gatanu bibaye samana nzi gitondo ni minota itandatu muri studio za radio nyange news.com muri aya makuru muri kumwe n'umuhanuzi Magisha Rainesha mu gihugu cy'i Babuloni ku murwa mukuru w'ishushane tugiye kubagezaho amakuru yaranze uyu mwaka wa 2024 cyane cyane mu manza zitabera z'uhoraho iteka imana nyiringabo naho mukanyereka tuyabategurire watangiranye imanza zitabera z'uhoraho iteka imana nyiringabo watangiranye n'umuryango wo kwa Rwigara Sinaporo aho ubuhanuzi bwo mu gice cya 57 n'imanza z'uhoraho iteka imana nyiringabo zitabera aho ubuhanuzi bwihanangirije umuryango wo kwa Rwigara yuko badakwiye gukora ikosa ngo bashake gushyingira nyakwigendera Anne Uwamahoro Rwigara byari itariki 16 z'ukwezi kwa cumi aho ni 2023 hanyuma bigeze itariki 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka urangira yitaba Imana nk'uko ubuhanuzi bwari bwarabivuze kubera ko batabaye maso umwaka rero watangiranye n'umuryango wo kwa Rwigara utangira bajya mu kiriyo kubera gusuzugura Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo n'imanza zitabera hanyuma bibagiraho ingaruka bahabwa ultimatum yaje kurangira mu kwezi kwa gatatu tariki ya mbere and then bacirwaho iteka nibwo bahawe za file number Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo agerageza kubarwanaho guhera mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa cumi z'uyu mwaka itariki ya mbere ukwezi kwa cumi that is around 7 months ariko nabwo banga kumva bacirwaho iteka rya burundu gucirwa iteka gusa, ahubwo iteka Imana yingabagije no kubarwana, avuga ko bakwiye gutanga amande, barabyirengagiza. They ignored me, they ignored the Holy Spirit, they ignored the spirit of the prophecy, they ignored the spirit of judgment, they ignored everything. At the end of the day, Imana igeraho inabaha amakuru yaho roho, ubwo ni roho z'abapfuye zitegereje gucirwaho iteka, cyangwa zaciriweho iteka, zitegereje itegeko rya nyuma ry'Uhoraho iteka, Imana nyiringabo, uko zimeze n'uko zimerewe, uko Anehomari Rwigara amerewe, uko Rwigara Senapora amerewe. Uwiteka Imana nyiringabo abaha amakuru, nabwo bara ignoringa. Ndetse ubuhanuzi bugaragaza yuko Adeline Mukangemanyi Rwigara azajyanwa mu nzu y'imbohe, byasobanuraga ko azacirwa iteka burundu akaba afunze. Usibye ko aramutse yibeshye agasubira muri gakondo y'abakiranutsi, ubwo buhanuzi nabwo bwahita busohora, agahita ahirwa mu nzu y'imbohe. So ashobora kuba yaratinye gusubira muri gakondo y'abakiranutsi, akaba akiri hanze, nyira ngo umukobwa we niwe yasizeyo. Eventually nawe azavayo, kubera ko ubuhanuzi bwavuze yuko amazu yabo cyangwa aho batuye, urugo rwabo ruzasigara ari amatongo, ku buryo leta ya Bega izashyiramo cyber cafe. Gusa ahubwo ubuhanuzi bwakomeje kubavugaho cyane mu buryo bwagutse. Ubuhanuzi bwagaragaje ko urupfu rubegereye, kugeza n'aho Adeline Mukangema yirukanwe ku isi y'abazima. Diana Rwigara Shima, ubuhanuzi bwavuze yuko gushaka bizaba ikibazo gikomeye cyane, nyuma yuko asuzuguye itegeko ry'Uhoraho iteka, Imana nyiringabo. I don't know, sinzi uko nabivuga, ariko kuko Uhoraho iteka, Imana nyiringabo yari yasabye abakobwa babiri babaye nk'abashaka kumuzanira umukobwa umwe, Uhoraho iteka, Imana nyiringabo arabyanga, abitera utwatsi. Recently nibwo ubuhanuzi bwagaragaje yuko Shima Diana Rwigara afite fiance w'umuzungu, icyo kibazo nacyo kikaba kitaragenze neza. Ubuhanuzi bwavuze yuko adashobora kubana n'uwo muzungu, bitazakunda kubera ko yamaze gucirwaho iteka. Ndetse ubuhanuzi bwagaragaje bagiye kujya gusezerana ku murenge, yani iyo mu kadomo. Ubuhanuzi bugaragaza yuko ubukwe bupfuye, bitagishobotse yuko buba bukibaye. Gihe kwa Rwigara ubuhanuzi bwarimo batwara inkubiri buberekeza mu butayu, kubera kutumvira Uhoraho iteka, Imana nyiringabo, muri Leta z'Ubumwe za Amerika kuri Donald Trump. Ntabwo ariko byari bimeze, ariko kuri Joe Biden ntabwo byari bimeze neza. Joe Biden asa nkaho yasangiye umuvumo no kwa Rwigara, aho yagiye kuri first round debate and then he screwed up, avuga ibintu bitabaho bigaragaza yuko ashaje, ubwonko bwe busigaye burekura amanati, arekurana ku buryo adashobora kongera kuyobora iyindi manda ya kabiri nk'umukuru w'igihugu. Ibyo byarimo kuba amere nabi elect president Donald Trump yamushyizeho ibya 34, ndetse urukiko rutangaza yuko ibyo byaha byose bifashe Donald Trump nta na kimwe kivuyemo. Bagerageza ndetse no kumushyiraho inzitizi kugira ngo ntaziyamamaze, biranga birananira kubera ko twaciye imanza zitabera z'uhoraho iteka Imana nyiringabo. Abamucira imanza tubaciraho iteka, abacamanza tubaciraho iteka, Kuruku Joe Biden tumuciraho iteka, Kamala Harris tumuciraho iteka, abafatanyabikorwa tubaciraho iteka, abagavana babo ba MCS, ba MPs, Senate cyangwa Congress tubaciraho iteka. Bamaze kubona ko ibintu bibakomeranye, bafata umugambi wo kurasa Donald Trump, bamupima urusasu rwo mu gutwi, rwo mu jisho. Ubuhanuzi buritambika, urusasu rufata mu gutwi. Ngayo nguko byaje kurangira, Donald Trump atsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Bikaba bitegerejwe yuko mu kwezi gutaha, umwaka utaha, tariki 20, azarahirira manda ya kabiri yo kuba umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.